Hey. Young turn on the track.
Play. Mama, unga worry ngam. Hey, I'm a soldier. Dizo imbele yam. Hey, balmo shili kamala.
Hey,
iya sazi si kusa.
I know where I'm from.
Hey, unga worry ngam. Hey, mama, unga worry. Mama, unga wari,
don't worry about me,
Mama, unga wari,
I don't believe
Nuza lunga kali, zoba righty. Anba hoya banyeli si kamalam. Pofu abakali, say lighty. Wati ndizo banjwa nfuze o ankela bam. Andaba mamela, nanda kubega. Dispana Lande lubizo lam Chonga ngogu nilikao Sezo panda Pasezo teta bangam Dizol pili pupalam Zo shangana Sezo paga misilal Kelu bawa nipaman Dili swasha noba kwana ndizu nga Sebe nyeli saika malama ndizu cha Uku kubeke kuzama ilo cha Ingu tela soza zinganze ndikiva
Mama unga waringa Hey I'm a soldier, dizo imbele yam. Hey,
balmo shili kamala.
Hey,
diya sazi si kusa.
I know where I'm from.
Hey, unga wari nam.
Hey,
mama unga wari nam.
I don't believe.
Mama unga wari.
Imfundiso zasekhaya zindakhile Hlonipha mncinci omdala ndikufundisiwe Ungandiboni nje ndilapha ndihambile Senzekile izinto ngalamehlo ndibonile Kodwa kuyo yonke loo nto ndikhulile Nakwiimpazamo zam ndifundile Xa nithandaza ngokuhlwa nindibike Usathane uhlala njalo efuna siwe Le city khohlakelele, no lie Kukho abantu abakhe bengabantu kwakule ndawo Kodwa phola olethi, cela ungaxhala Ngoko ndisahamba indedwa nabakhulu abam Le city khohlakelele, no lie Kukho abantu abakhe bengabantu kwakule ndawo Kodwa phola olethi, cela ungaxhala Ngoko ndisahamba indedwa nabakhulu abam
Mama ungakhali, unyana akalali Gerezela isipani, ey Mama ungakhali, unyana akalali Gerezela isipani Kuzolunga one day Kuzolunga one day
Mama unga worry ngam Ey I'm a soldier, dizo imbele yam Ey Balmo shili kamala
Hey,
diya sazi si kusa.
I know where I'm from.
Hey, unga wari ngam.
Hey, don't worry about me. Don't worry about
Mama,
me.
Mama, unga wari ngam.
I don't believe.
Mama, unga wari ngam.